things like a tremor on the beat.
Exclusive like for Quasi Music Blog. Don't see up, don't see up, don't see up.
Place is to jump production.
Ha-ha! Tenendi mengu wenya, tabesha tabasole lili mwimbana. Biti ni menya, kila the young vocalist. I see you. Hey, hey! Bwana wakali soko! Bwana masofu kari mwana music.
Wakali wame wa mwisi liangu, kandili singo. Unina wakali wame wa mwisi liangu, buba wana ndajana jibebe. Buba wana ndajana jibebe.
Biza to my message.
Boba bona na jana jipepe.
Andi megeli singo. Unyina wagadi kwa mewa musi yangu. Andiri singolia. Unyina wagadi kwa mewa musi yangu. Mwabona na jana gagero. Bayanda kureta confusion. Mwabona na jana gapeipe. Biti na mwenya. Yeli singo wina wagadi kwa. Unda jana shuwa nyo mubeko. Mwabona na jana jipepe. Kona sunu hati mulilete. Wala tajiko higu jitiga mwagali kundita mbali ya gelila. Mwabwana mulu ya ndonda njila. Mwiyandia kundile tela jikwela. Onda muwela basa kundaga tena mulu ya ndo waga pasa. Mbuli nyele tiku moyo ulaya satuende pepindi jateku kwanza so.
Kandili singo, unina wagali wame wa musi yangu.
Bahimbira alimu.
Kandili singo, unina wagali wame wa musi yangu. Mwabwana ndajana jibebe. Mwabwana ndajana jibebe.
Biza to my message.
Boba bona na jana jipepe.
Na amulege ni mambire basa. Arianega ri single. Ino haru niswe na swe na musi musi. Noti venu kundiro mbapo nama. Ino mbu mwabona uti na jana jipepe. Matariga kundiswe na swe na
musi. Baya nagureta confusion ni.
Ata.
Baya nagureta confusion ni.
Hey, hey. Oroba mbeba lalema. Oroba mbeba langatala. China gajana jipepe. Better for us. Boba bete watu jindi nori singo. Tabagula nganyinga. Yose kukusega pele wajanaga mambo. Inga mbabo bagu swena swena. Boba bete watu meboku ibataga mania. Negari singo. Bagali hundi tantamuga sunomwe jana jipepe. Banjibari pize hundi chatinga. Bamu ibalati DJ Tunga. Kuli wajimwela.
Biza to my message.
Boba bona na jana jipepe.
Tia mama. Andi megeli singo. Unyina wagadi kwa mewa musi yangu. Kandiri singolia. Unyina wagadi kwa mewa musi yangu. Wana na jana gagero. Bayanda kuleta confusion. Wana na jana gapeipe. Bayanda kuleta confusion. Tavesha tavasole lili mbana. Hey, alola fanisi. Ufani nandu. Ndakukwana jilombe jangu. Napene pose mjei kujoma. Atimbutau. Napene pita mwemba. Mwana wa Kerison. Kiana yu. T-master master. Mwana mnyamau. Yoku ya. Napene fry J-Pon. I catch on this. Oh, chukukulu saga. Alo vini senti mapola. Atibutao. Apose vajara. Aji baby. Yeah.
KC Studio Production.
Kakakatia mapane.